Isithombe sesihlanu. Indoda egulayo echibini. Johann 5, verse 1 to 47. Kwakunechibi edolobheni laseJerusalema. Abantu babekholwa ukuthi uma amanzi enyakaza, umuntu ongena emanzini uyakuphila. Enye indoda yayisigule iminyaka engama-38. UJesu wayibona eduze kwechibi wathi, "Uyafuna ukuphila?" Kodwa yaphendula yathi, "Akekho ongangisiza angifake echibini lapho imanzi enyakaza." UJesu wathi, "Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Ngokushesha indoda yaphila. Abanye abantu bamthukuthelela uJesu ngoba wayephilise umuntu ngosuku olungcwele lweSabatha. Lolu kwakuwusuku lokuphumula kumaJuda nokukhonza uNkulunkulu. Indoda yahamba yatshela amaJuda ukuthi uJesu uyiphilisile, kodwa abafunanga ukukholwa kuye. Lokhu kuphilisa kwakhombisa ukuthi uJesu unamandla kaNkulunkulu okuphilisa noma ingaluphi usuku nangosuku lweSabatha.